ophila igama nomfundo wakangcobo inkosazana yasendwedwe esigodini sasentaphuka ngithi nje ngithathe lelithuba nginamukele ku Farm Julia.